Yamde sapo e jeedidi filmaji chapandi tati yoni do e Dakar kameto Conakry ko on wakati heedi to Wagadougou teddube bismillah mon e kabruji di
Omar Mamadou Sow
kanko hufani on halirinde teddube heedi be refi fulfulde dadi adunaro on chelminama uditiren kabruji menna tonto leedi Niger tonno ko biteda makalundi e der diwal gourma in wayna ko d'accord di nambien nyibirdi police yo woni ko yana e jam pejjudo tawi non wadi dum ko feddi inetirtobe jihadiyan kobe hay goto e ben dadibi fitanu mudum yobaka kono kay d'accord de dupama bonnama kono kadi in wayne gal diwal ketungal e kerul mabbe leedi Burkina woni hitande dejre teskinomo ton kono e dido dum naji kala ina jertino ton ko wayni yete tiagal mbiyen diddal gadanal tay ko tumuran ko be gininaabe wonnobe to leedi Tunisie ben artunobe nyande go ndudo lewru lewru tatoburu in wayne diddal mabbe dido bal yottimo ton to Conakry hebi kulli non wonde bi tampina no feewi e der leedi ndi Mamadou Aliou Bari ko gote be do artiraabe on ba halane en no afero no alhali o woruno ton e fandu hala Mamadou Jonga Siba
ay menen go golle be tawoy men arime de gollu de chantier ko tombe tawoy men be taw men don be chakaji men fu benadi men koto vers le 25 ni benadi men koto ndule rufijunu do me yi direct ko kan patron jo yi taw me woni gollu don on ino wada negotiation me yalta ono be wa wal wadde negotiation fu tombe woni ton 5 jours du de mabbe be artiri men tay me de jodi garde à vie ko be nata ka ngambe garde à vie kono bayna libre me woni menen me nay me den soki ay bay men bonna ay fu me nganda gere no fuduri ville mo me wondon e gere ko wadi ton ville annay jinna mo tun Conakry ni e kindia menen no arame den Conakry me yeme woni ton 5 jours be acciti men arti bay men arti de men artu de men tay mo men illusion ko mun on kadi altini bagage jidin fuko sudu on no be inni wo si balejo wonay ton wo ko ma o signa contrat fi yombe wonu ton joni nam fi 6 jours kadi be landi men fi 6 jours eno le bilaw be jabatano acciti gol 6 jours be jabata acciti gol 6 jours joni be landi men fi 6 jours ben wo mo ala 6 jours yo yaltu ko leedi tay fayda tampere ne nudi ala ko wale sida jogiti objet kadi awali ya agressement no dudi ay men dugude police be ngara men dugude himbe ben ton kadi ko dum woni probleme mo
ketigi on ko Mamadou Aliou Bari goto e gininabe artubi tonto leedi Tunisie tonto Egypte ko sudu nyawde wotoru sardani ciokde alata hande yimbi nay hoddarini nobe haggeji ne danki e bi cardanamo non dubi e joyi jaggi dubi sappo e joyi kaso ko alda yidi mbudunaage ina wayno non wabbe darini bi haggeji foddi bani adam be bi ko ndedo nyawori ko yeyam do lagu tan nde tawno hay ko bi nangirano ko hay hen hunde ko rewi lawul ini jakade wobbe bi ganda cardanam ciokdi o awokaji pitedo hoda Abdel Monem kan koni ko dubi joyi kaso o sardana kalen ko yowti e fespako kolol nogata jete bi wolngol in wayna gol jofi o mo ganda ko bi do Tunisie nyaaje pitedo Youssef Sebi ko kanke bi bunyari burndi mawnudi ndi dum non en wiye etalon d'or moy yenenga in wayna ko o keptinade e cinema afrika huli odo Youssef Sebi e film mako holno sifuri ko boli ba faminte en
Youssef Sebi jibina ko e hitandi ujineri e temedi jenayi e cipandi jetati e nayi to Tunis tiagal jangdi mako non yarundi e fannu nyanyal e cinema o yubini filmuji didi biyetedi Verlo Nor e Le Profondeur filmuji kibadi e der kawrite pine adunyankore kewde e hitandi ujinaji de sapu didi ombojaya e yubin be film Babylon film naudo mbunyari e kulul winder yanki fatundi e cinema to Marseille ko film mako non Ashkal jeltude hitandi ujinaji de no gasi didi woni film burdo juddi e di o wadi chapandi jena e didi silmaji ko film o ni nawi etalon dor yenenga e ngol kul lol nogasi jettati bi wolle fespako gasngol aset hanki e der o film non jubinaado to lamorgo Tunisie Tunis e der jardin de Carthage legal belsenangal tiagal de lamo ben Ali Sami e hitan ujnadi e sappoygo kono ko be dido odditi ton losngo tiagal wargo je kawnidi waddi non film o halat ko e golle kono ko be e tefo mabbe go kono kadi e gonka bibbi Tunisie e ko andini Dora Bouchacha hore je nyaawore e fespako
Bouliba en wayne be ganduda ko groupe état islamique be ko kabri wonde gote mawbe mabbe warama on ko jibinan Arabie Saoudite o wi'ete Ahmad Ben Mahmoud Al-Tamimi